iyo kuba perezida byo ni nk'icyaha gikomeye. Ntabwo numva ukuntu perezida Kagame aba ariwe perezida wa FPR akaba perezida w'igihugu, akaba n'umukuru w'ingabo mu Rwanda, akaba arwanira ibyo bya demokarasi, kandi akabirwanira amaze kubeshya rubanda ko ngo we nta yindi manda azashaka, akabivuga inshuro eshanu. Ibintu rero bikomeye ni ibi, nabo ngabo bajya kwiyamamaza bakababuza kugira ngo babe bareka abaturage babasanye nabo bumve programu zabo. Izo nzira natwe twazinyuzemo mu mwaka w'2003, baratuzitiye programu bakazica, aho baba batubwiye tujya gukorera mitingi tugasanga bamaze kubahindura haje nk'iminota 15, ariko kubera ubushake bwa rubanda ntabwo byatubujije twebwe kwiyamamaza. Ngaba rero njyewe mbabwira ko nta demokarasi ishakwa n'abantu bafashe intwaro. Abantu bafashe intwaro bashaka gutigikisha igitugu. Byarabaye kuva muri 1973 aho Habyarimana amaze gufatira ubutegetsi kugeza mu mwaka w'1991 cyane cyane, ariko nabyo bitewe na conference yabereye Labor mu Faransa. Labor niko bahita, ibabwira ko bagomba gushyiraho demokarasi kugira ngo bazabone uko bakomeza ifashanyo. Kagame rero ibyo ngibyo n'ababeshya ngo yafashe intwaro ashaka kuzana demokarasi, ntayo iza kubaho, ntababuza abantu kwiyamamaza, akiyamamaza n'abantu abona badashobora kuba banamutsinda. Nk'ubu baba mu ishyaka rya Green Party, babita basima ngo ari Democratic Green Party. Ibyo bya Green Party byo byumva ko muri Afurika sinzi ko bishobora gukora, sinzi niba abaturage bumva ibyo ari byo. Irindi shyaka niryo umugabo ngo witwa Philippe waje avuye mu Bufaransa, sinzi niba afite n'ishyaka cyangwa niba yamaze ku giti cye.
Ari yamaze nk'umukandida wigenga we?
Ari yamaze nk'umukandida wigenga. Abo rero uko ari babiri mu by'ukuri numva Kagame ntacyo arakwiye kubarwanyaho niba yizeye ko abantu bamufitiye icyizere.
Dufasha abakandida babiri aribo Frank Habineza na Philippe Mpayimana, mugihe nk'icyo kwiyamamaza hari inama mwe mwabagira?
Inama nabagira se yabiyihe ko ibibaho nanye byambayeho. Ntabwo nigeze nkwepa bambujije kenshi kujya ku gisenyi njyayo, bamwe bambwira ngo baranyica ariko ari abantu batumye ngo bantere ubwoba, saa 8 z'ijoro bakaba telefoni bambwira ko ndi umuntu mwiza ariko ko badashaka kumfa. Ibyo byose narabisimbutse njya muri za mitingi nari nateganije, rimwe na rimwe ngasanga abantu bababujije kuhagera, ahubwo bagakoraho n'ibindi bintu biteye isoni. Najya muri resitora bakababwira abantu ngo ntibamva icyo kunywa, ntibamenye icyo n'ifunguro, abantu bakambwira ko batanserive ngo kubera ko ndi umunyamatiku, ndi umunyamacakubiri. Izo ni za menace zisanzwe ku bantu bafite ubwoba, kandi Kagame ntabwo mu by'ukuri yatubwira ko nta bwoba bafite. Ubwo barabufite kuko habayeho demokarasi isesuye, sinzi ko yabona na ya yandi atatu yigeze angenera mu mwaka w'2003.
Aho se muvuga, aho muvuga ibyo kurya n'ibyo kunywa ni mu Rwanda muvuga cyangwa?
None se yewe niyamamarije mu mahanga, niyamamarije mu Rwanda, nagiye muri hoteli Muhabura, abantu bahaserivaga harimo n'umukobwa wambaye akagofero ka FPR, azambwira ko ngomba guhaguruka. Tugomba guhaguruka kubera ko twebwe tutaza guseriva abanyamacakubiri. Nari mfite n'abasirikare babiri bavuga ko bandinzi babanari nahawe na leta. Abazungu b'abanyamahanga bari bankurikiye bafata amapica bashaka kumva ko niyo mitingi iza kubagura se kutanabaye, bo bakarya bakanywa ndiba mu gihugu cyanjye, igihugu cyacu, niyamamariza kuba umuperezida, abantu bakanga kunseriva mu gihugu. Ariga uwavuga byinshi mugani w'ababandi ntiyabimara inyuma. Ibyo ngibyo byarabaye. Abo ngabo rero nabo ni batoni.
Ngo ukomeze umutsi.
Bakomeze umutsi cyangwa se bavuge bati tubivemo Kagame yito. Njyewe nanze kuvamo, ibyo navuyemo nibyo uko amatora yagenze narayabwiwe, kuko nayabwiwe n'abantu bo muri izo za serivisi zabo banyereka n'impapuro bakoreyeho za analyse, n'ubwo sinzavuga amazina yabo, gutsinda ko naratsinze. Ariko icyatumye ntaba mu Rwanda nacyo ndakizi, kuko iyo nza kuhaguma wenda n'ubu iyi interview simba nyitanga.